nimefanya mistake, ila manishi matendo yangu yote mabaya. Usinipe distance, pokea simu hata nikikuvutia wae. My girl, don't stress me, give me more time, I'm gonna show you how. Vile you are my destiny, yaponisha kumiza na matukio kibao. Baby, you should know, mie mweza kushafika. Yata nikosa mapenzi, endapo na ukintosa. Baby, naomba ujue, ni ukweli na utiririka. Yata jani uwa mapenzi, mazima nikikukosa. Don't go, don't go, don't go.
Matukio kibao.
Don't go, don't go.